Bubble, maybe.
Yeah, you know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tuna waka.
Tuna waka, 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 tuna waka.
Manyange matume timba yechu yechu. Nataka we mumeni tongozi asipetu. Atuna body tuko tunafanya yetu. Mdogo mdogo tunafwesha mtani kwetu, yeah. Kama tuko kwa madiba, tunafuatisha misiba. Ukitukusa ni miba, wanataka kuniiba. Oh no no no, nipeni zo shikamo. Mani mani wamo, tuwezi kushiba minyo, yeah. Sipangi nafanya nachopenda. Nanukisha mtani kama chemba. Maisha yangu yanatoa udendo. Toto line online kama mlenda. Naza maklub na bonge la shpapi. Nje wana manushikana mashati. Bigi pande zote kama samaki. Ooh, yeah, wana tamaki. Wana nisaka ila wani party. Kila mwezi tunabonge la party. Goma duniani kwa chati. Sije na gwanda za kaki. As you know, tunawaka. Nama demo kali, tunachapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tunawaka.
Tunawaka, waka, 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 tunawaka. 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 Tunawaka.
No fake song, got my friends with me. Mim toto towns, java miam jini. Wem shamba, utanambia nini. Got a 99 problems, nana bow. Nasa chiku bow. When sako tu, we take it to na kimbi zana. Kiona misha, zile weki, tunajichanganya. Tukipata, tunaweka, tunadhikusanya. Tunarusha, you a go feel free, mana. Atuna shida, wing, wing right now. Ring. Check your chains, ring, ring right now. Ring.
When you're wizard like a mean queens right now. Where we show me to make shillings right now. Tuna show love to puna your role, suffer you know. Talking deals up for sour tuna waka window. Walking tuna na bunduki to shawaka window. Huko kote tuna waka tuna simia kimo.
As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tunawaka.
Tunawaka, waka, waka.